JC Calyx, the Bluetooth. Hey, Mr. Sexy.
Exclusive from ZambinMelodies.com.
Naletinga napita nalifyenga mafimu meso yabo ene basulile ibale chitatinga nafike po beminine kuselapo nombalelo balenjite mfumu aiha bala tota na mama weye bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she nombalelo balenjite mfumu aiha bala tota na mama bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she iban kumbwila patali jiji iban buena fya patali eina wine baletila ande angalilo kutali iban kumbwila patali aiha iban buena fya patali eina wine baletila ande angalilo kutali eina wine pano Shabu inga taukwete dunguwa Uinga mbonelelo kutamona kwa tifyose fiali fiewino Kanshi kwali chikonko ayayaya Nifwe aba fya shibata fishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe aba fya shibata fishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patali Buena fya patali Eina wine baletila Ande angalilo kutali Uvankumbwila patali Uvambuena fya patali Eina wine baletila Ande angalilo kutali
Eina wine pano
Entertainment.